jetti silmaji chapantati Bamako yamde sappo silmaji chapantati Paris odo sa woni wakati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde kabaruji meden di handen to lidi Guinée ton alkemisade kengen neddo goto warama e hewbe wobbe barmi e majireji di FNDC e noddi delimore hono kanbe noddube majireji di ndokki dum procureur yamiri tafare audite fewde e horebe FNDC noddube di seppoji di jamiraka to leydi Mali e nyalade jabbire de fofu janguuji an ngade e nokkuje do wadda bamako lamor leydi di e wi Mamadou Sawadego kartani do denagu an hani ko kala wada hakkille so wana non fitnaidi pedito Rafi Famu e podondiral ana jokki fa han hakkunde Amerique e Chine e kabaru Taiwan horebe de lede didi jewtidi kengen e kabaru unde runde ne Chine holiti wide e jeyal mudoma nde woni handen yo aljumare nogay e jenay lewru jeddo bordu e hitan udinaaji didi e nogay e didi teddube hedibe RFI e fulfulde onon e jam arane kabaruji di to leydi Guinée e ton alkamisare kengen wakati jootudo wadi firinde wodi hakkunde police en e majotobe e le konakri lamor leydi ndi neddo goto e wi ben don noddube majireji di neddo goto mayi hewbe barmi e hewbe du nangama sariya du woni procureur leydi Guinée kiyumni yamiri hono ardibe fedde FNDC e njokke yeso sariya sabe be noddi majireji di lamu hadi jantore Mamadou Adama Diallo
ko feewndo yam di sappo sukaabe yaltibe sakkori laawol gol tunte kaaje e tunte ledde sandarmu e police fettini gas firada golbe on saayi ferondiro kaaje fuddi ila yam di sappo ha yam di sappo e joyi be hino pira hakkunde hamdallahi bambe to koza wanindara sonfonia cimenterie ha hewti kaagbele gol laawol le prince mbaddateri hay e fusu wa wali yahude e maggol telen laawol autoroute mbaddateri yahuno e maggol kono wonano wowiri non par engol lawol nokkure be siya bonfi e kenien suka be sakkino seda si sandar musakibe kakikide fedde FNDC holli yimbe chapande tato e tato barminama chapande nayo e dido nangama polisi jo goto barminama ade goto mayi dun ko wi'etedo Abdoulaye Barry mo dubi chapande jowi e gerati gouvernement on yowtali hasbo mabbe on taw ko woni tun procureur mawdo on wadi erango woyo cuudi nyaawirdi nokkuje Dixine Mafanko Kaloum Koya e Dibreka yo jokku horebe FNDC Kasaria sabu be wadi seppongo yamiraka Mamadou Adama Diallo Konakri RFI
oto bangé kérongol e leledi Guinée Bissau ton woni to horejo leedi France tawano alkamisare kengen ton dum timmindiri hono yilta don dum wonduno nyalat jabbe joninde e leledi Afrique e le majjum kanko e honrojo makko dum woni horejo Guinée Bissau Oumarou Sissoko Mbalo be jiwtidi e tobbe kewde yeru hono jogola lamo fadde e leledi e nde fedde sediawo e yottade du hono balla leedi France e habade pelle jihadian kobe de e wi Oumarou Sissoko Mbalo tagal kaldal hakkone makko e ardibe lamo fadde Guinée benna njabi hono njundi lamu faddewo dubi didi hono non to Burkina Faso mo jokkini wiide e be gondi du e miijo joyine hono gubal konun kobe ngal gubal tabetengal yo cakkotongal non samnere lamu ele le Sahel e bangal Emmanuel Macron horo jolidi France kanko mo holli balla ka France jogani le Afrique e habade de do pelle jeede en kobe e wallude du e bangal pamtare du woni yidi wede kebe jawdi e le lede de e wi makko du hono ko tabete e lede de ana naftoro habo hono fewde jihad en kobe de nanga yimbe be jeraali njuppali hertanade fulbe dum donna acce de wonno so dum jokki e dum wawi sabade rafi dejere huuba leede hirnange Afrique fof to leede Mali e nyalade kurde jabbide joninde piende ngadi e nokkuje kewde e leedindi e ko tayka nyenden fof wona piende de budi battade Bamako lamor leedindi lamdul di ngoni hodum sabi dum ko waddi dum gal jabbal kessal hono jihadian kobbe kedo den Mamadou Sawadego kartani don denagu e fandu hala Amadou Baroba kanko du firti halaka e fulfulde
mi sikki hande gonden ko e dawal payodingal e hare ko fewti kuliyankobe kono kadi yidde mabbe hippade Bamako lamorde nde hande woni fandare mabbe tan ko hippade ardibe leydi ndi aranal be jananno ko e dakaji lamu walla e nokkuji do lamu gollata kono wona fewde e yimbe ardibe e fannu dawro mi sikki sabi dum non ko garal konu kobe hesbebe ko wayno Wagner en e ko nandi mum dum non moƴƴani e bibbe leydi ndi si tawi en dentaki fitina o hewan taw ko bibbe leydi ndi burata lorade hen hande o siwilaabe be na tampi kuliyankobe be ngoppani hay siwilaabe be ala kulli halin bibbe leydi ndi keɓa ndenka ɓe ƴewane kisal timmugal kawte yimɓe ɗe uste wondude e hirjino fewde ɓiɓɓe leydi ndi.
Keɗiɗen ɗo kanko Mamadou Sabadogo kerteniɗo ndenago mo wonno e fandu haala Amadou Baroba kañum du firtino haala ka e fulfulde to leydi Burkina Faso. Rafi ndenago ana huuɓi tondu nokkuji kewɗe leydi ndi piyanɗe ɗe ana gaɗa pillito ɗum gaɗa fewde e d'accord e yottade e guure ñalawma kengin tan ñakata hono yimɓe jeenayon waraɓe leydi diwe e bangue sahal na mbiyan bangue funnague e leydi Burkina Faso caggal nde ɓenɗon yimɓe jaɓɓi e bamboje tufade jeegom yo konunkoɓe taton ana jeeya e VDPN ɗum woni ɓamɓe kaɓorɗe wallude laamu Burkina. Jantore Boubacar Boly.
Fiyande waɗi nokku laawol markoy yaade toka bangu keegam fa saabo ke mayde konunkoɓe e volontaire en hono tato ni nokkure nde ina cerodiri nokku Mali e Niger. Diogu soɓɓiri Burkina na wowi andirede e ɗe piyanɗe ko sagiti ɗum eɗen miccito fiyande nde kelbo altinere fattine noga e joyndu lewru amma saabe darade konunkoɓe kelbo ɓe ɓe keɓiɓe jakkoken sembe baasi on ele ɗon leydi Burkina Faso andani golle maɓɓe mawɓe konunkoɓe o dow addagal batta laamu daruno konunkoɓe ɓen ɓe kuyani yimɓe daraniɓe ndenago kelbo ɓe ɓe peɗani ɓe gala na anditire e francire médaille de la croix du combattant. Fa handen ele bangal rafi denagu gallure kaya nyande jemma alarba yaade alkamisare jogiɓe kaɓorɗe ɓe anditaka ngari itti yimɓe nayo fuyo piruɓe no garuɓe na jooɗi kaya. Boubacar Boly, Ouagadougou, RFI.
To leydi Tchad alkamisare kengen nde hoorejo laamu faddewo leydi ndi Mahamat Déby joɗodiki e pelle politique keɓɗe imaade majjum yo wallude hono lallilal jonde mawde hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi foof nogaya lewru daratondu jon noon e jonde kengen nde pelle lunniɗe laamu kewɗe jaɓali tawede le majjum kanko hoorejo leydi ndi mo holliti ɗenɗon pelle joganaki leydi Tchad anniya lobba ɗum woni ɗenɗon pelle ngala anniya lobba fewtude e Tchad ɗum noon e tawede e wimakko sarti hono kawrtal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ana heddi sarti o dirtata ɗum waɗan nogaya lewru daratondu. E kabaruji leydi Centrafrique suudu seppi ɗum woni ndu suudu sariya mum addanare ndu holliti alkamisare kengen gilla duuɓi hannden waɗi talkuru kala ɗo biyeteɗo Nouridine Adam Yi'a mo nange mo hokke sariya nde wonno omo tuuma saabade na yamirde wargoji e bonandaji hakke ɓi adama caggal nde François Bozizé sammina iwde e laamu hitare ujunnaje ɗiɗi e sappo e tati kanko Nouridine Adam hoorejo konu omo jeeyano e hooreɓe du fedde Seleka nde murtunode so saabi samminere François Bozizé. Xi Jinping hoorejo leydi Chine e joɓayden hamo Amérique jewtidi wakkati juutude alkamisare kengen hoorejo Chine ana sappi Amérique e kabaru Taiwan e onɗon saaha hoorejo Amérique du ana holli ɗo wonnoɗo woni e kabaru o Taiwan. Jantore Abdoulaye Diallo.
Ɓe fijirouɓe yiite sakkitoto ko sunnitagol ɗum ko jertinago hoorejo Chine faade e denta leyɗele Amérique caggal nde o kambani ɗe balɗe hewtude battane jillu ardiɗo kolaɓe suudu sardiji Amérique Nancy Pelosi to Taiwan si tawi ngu jillu laatike. Xi Jinping ɓeydi wonde himo sikki ardiɓe denta leyɗele Amérique no famani ɗum si en tugnima e jeyde laamu Chine wiide nden jaynde ɓe hooreɓe leyɗe ɗon ɗiɗo yewti ka téléphone ko yowiti e nden toɓɓere. Hoorejo Amérique wano jaabotoɗo Xi Jinping andini darde leydi makko ndin faade e Taiwan waylaki. Joɓayden holliti kadi e nder cintol denta leyɗele Amérique yaadani e waylude darde ndin leydi e tentini ko imminta fitna e nder Taiwan. Pekin kamɓe ɓe kambude e jaggitugol Taiwan sabu hoorejo Chine no nangiri Taiwan wano nokku tawaɗo e leydi maɓɓe ndin nokku mo ɓe eɓɓi jattude e dow sembe sino gasa e siftinde luural mawgal hari no teska hakkunde denta leyɗele Amérique e Chine e ko fati e jeygu.
To leydi France Mohamed Ben Salman ɗum woni donowol laamiɗo Arabie Saoudite kanko ɗum o jokki yiltare makko e leydi Europe caggal Grèce kanko Mohamed Ben Salman omo tawano leydi France alkamisare kengen Emmanuel Macron jaɓɓima jaɓɓoro ndu noon waddi haalaji kewɗi e ley pelle daran e rende hakke ɓi adama nde wonno kanko oɗo ɓiye leydi Saoudia omo tuuma tawrede e wargo jeyndiyanke biyeteɗo Khashoggi. yamde jetti fawi silmaji chapan enayya do Dakar la morde Senegal bismillah mon e jokkitare ko heddi e kabaruji di ko silminde makanko Rama Diallo e yeftere choftal balli
choftal balli
e yeftere choftal balli Rama Diallo salaminam
mi salmini madule
bismillah mada yeftere choftal balli en puddiran Tour de France
nan Abdoulaye kengande Lorena Webbs bineland kanko ni adi do dogginere nyalaade joberde de taw ko dum dogginama hakkunde Balle Duc Saint-Dié de Vosko timmi ko de didi imotawe yeso engo eto Abdoulaye fa joni le Marianne Vos kanyum woni jogi do chomchol olol nambiel don koltal olal gal hande dogginere de ana jokite hakkunde Saint-Dié de Vosko fato rusem dum ko do kilometri ji temede nogay e jetati piccal jeegom tiagal jeddire dogginere pucci di alan wonno ko be etata timmindi do
Ligue des Champions d'Afrique
non Ligue des Champions d'Afrique tanyama ken Abdoulaye mbien Wydad Casablanca wadi koy dol mudum mbien tambe koydi njumdi be jari kata kenga didal gal hemtaki de sewal coupe Ligue des Champions d'Afrique hikka hono ko be miluno dum ana habbududu e bofe ekito mabbe faddudo butal na mbien bukuti do goto etundido mabbe wakati pididi ngadanno dum hokki didal gal talkuru wodedu hollude tan olum olum wonno ko be gaddi gilla arane den RS Berkan jukintini tati do didi dum do en hokki be gal kebal taweni kibaluji kewdi ananantinanno du ekito didal Wydad imo hanuno luttude ekito didal Maroc jonin kambari imo manano e de golle
e ko pulede arabdu ana jukki
non don en Tunisie ke ngabe njurma ki Djibouti jeegombe bonum be ngadi ben don Abdoulaye dum jokki kebal mabbe aldingal yeso bayen tati bolum Maroc du hono den tinare wadi go e bolum be jalori Arabie Saoudite e le don kawre ana Aika fajonin hakune Algérie Tunisie Égypte Maroc Arabie Saoudite kambe Yemen e ton dirta e le don wien tan coupe arabe o ana jokka e fidede famete do e nyalade garoje moy jokkata ardade
aywa ajarama Rama Diallo do kadi tan e yeftere choftal balli handen do joni en kedoto hono tobbe mawde tawade on jewtidi e Fatoumata Sissawane e yeftere modon on tottama kongol ko wadno hakkune altinere e yottade alkam sarkengen
Kanyog gangolon tobe yewta de kataskara mon tottama kongol en dernde yontere e altine on hollime mi joji mon ko fati en de fiyande kuliyanka ko wadunde e aljuma faltinde en derda ka kati nokure ka ciwlibe lamu jodi don
Umaro Amadou Sango gati bamako fiyande gondude wande malide mbay wiido tan fiyande den hollade ko yimbe kuliyanka ko ben gondi hedde sembe leedi malini sanne sabu do kansu njato do fa e lay bangi takko do president o jaati won don kanko asimo anan do ko budu fudu hawnade dem fiyande de passé fiyande wande katinde suudanaaji adno fuf e lay do kaborde de fu ngoni do kawurti so do kam pudru do don jaati be ngadi vise don kan hollatan e be jugi sembe e lay leedi ndi en 100%
ko faate Mali njide do balde atantaji limti limti ni mbadi ton gila to wonno e der region aji ha e arti e der capital fitti tan ko gouvernement Mali foti ko ittude arrogance mo be ngone do mo be jeewo waddede kaldale kawral donc en gandi dum do fof ko ko France yalti e der Mali ko dum do beddum ko France waawi habde pelle jadis di gonde e der Mali sabu ko France andi plan Mali Wagnerien ala ko gande e der Mali ala ko gande e der Afrique
ko honno yiru don ngu jillu ngu Emmanuel Macron fuddi e leyde tati Afrique
ko dum seydi baado e France jillu horejo France to Afrique ko honde fonde wonde sabi dum hakkunde Afrique e France ko jotondiral woni hakkunde mabbe ko tottami tottuma woni don ndeke non yimbe so jotondiri njaandira ala president Afrique mo arani do e France be do pop laamu mabbe ko do formete jang deeli mabbe ndeke non ko jotondiral mabbe woni hakkunde mabbe jotondirbe njaandira
yabba jallo do e Mozambique jillu hore je France der Afrique leli yaawi ko tata ko batte mum der Afrique wona nafaka ala foko tuba ko fondata adre ko na balejo ala balejo nonde wonno anda sikkan heewino ko sikka e jemma ina tawe hen ko wona wasde wedde jemma ko juudu ko foko beto e mi famna on tan kam jillu hore je France der leli Afrique ga en nam en gandi en ganda wonanta en jem kambe non tubugo be jidabe en balebe en biira huude ko kun faya kun yo wontani ye joni joni kambe huunde ko arado do dubi chabade nay wala chabade jo wala dubi temere do en siècle garo gaccunake ko ngulgul e be ngumoro dum gila joni batte wada en der Afrique dum weli en mitti wadan hen
e alarba on feññinani men jiyande mon ko faati e koko o horejo kiddo Burkina Faso Blaise Compaoré tori ya fuye dendagal Burkinabe e be ngure Thomas Sankara nden
sambo jelto leedi Mauritanie al hali talkuru mo Blaise Compaoré windi faade be Burkina era wonde koreji Thomas Sankara ngam nimtude mo golle country do wonno ton ngam nimtude mo kadi ko wadi besko Burkina Faso fof o nimti o tobi o nyaagimi yafuye e dum no moji kon non ne yonno ko adi fof ndew ari nyanden dañi fartangi artude Burkina o ari koy protection de l'etat ni yonno inter leedi Burkina konko do wono wadi gede country de o huccire besko Burkina fof o halde mumen o yafno dumen didi kadi o wadi ko ho trahison de l'etat dum wona gede tokose dum yafira dum ko crime wonno donc ko reey Thomas Sankara e besgu Burkina ne waya fa kono justice ya fara ko mo
asanta lon do wagatu ko Blaise Compaoré dabbi yafa may dum yaade majjum sanenam nidi do bibbe Burkina fuf ya fo bibbe Burkina fu e makko hawrita dara noy watta de jam warta e leydi ndi Blaise wadi ko boni me bonde wonde hande de na buri bonde de Blaise wadi de ndelle Blaise yafe warta e fu hawriten dara no jam warta te leydi meden buri yide ke jaggam Blaise sabe wargo Thomas Sankara e heddibe be
ko holno yiru don disu mo goji sar yankobe Senegal wadoje alati arore do nyande chapantati ego jeedi daburu
sayku jalle Cote d'Ivoire e ko faati election Senegal o wadi filam be nya sel ni ji ko wayni himbe opposition bi imima tawre pouvoir o hayde pande kadi nani jagorde Senegal jagorde mabbe jigri jangde kadi imimo imima pouvoir faati e opposition wadi chaleede sedo konno ko bay fuso Allah jabi mawrew lawul so Allah jabi wata chedele
Mamad kan jotto leydi France woteji Senegal dipiteji no jiruden dum ni Afrique wote opposa o toujours be gala programme ko dum do min batta dum do min badata Allah kambe ko wadde tan critique wonbe don be ko dum tan be gondiri ko yo ben yo gimmo don tan dum non ko chadele meden enen Afrique parce que enen ngotiranten tan neddo ko mi den jidi walla mi de yidi neddo wona e programme pawoto den wote non si wonti wote o noddata tan ko leñam leñamaago walla yidde tan gondo do o yo immo do no immori do fof dum hantinatti wonde politique Macky Sall na jeya e ko tampini bo de wonno nokkuji di ganduda di yo meeda gagnodi di te ko din tan burata gollante
en ka taskara mon tottama kongol e altine erore
kediden do joni e tobbe mawde tawade on jewtidi e Fatoumata Sissawane e yeftere on tottama kongol hakkunde ko wadno hakkunde altinere e yottade alkamisare e kengen aljumar hande ndu so Allah jabi so sappo tati yamde fawi silmaji sappo e joyi kanko Fatoumata Sissawane mo silminan e yeftere wande on tottama kongol de wonno RFI fulfulde ana jogani on de yeftere imade altinere yottade aljumare sappo tati yamde so fawi silmaji sappo e joyi
RFI bakel kapan jetate kenay to bere diti
RFI banjul e do chapan de jetati e jenay
RFI Difa do capan igena e jeegom tobbere didi
RFI Garwa do temedere nay to erigetati
RFI Labe capan igetati igena tobbere igena Abdoulaye Dikko
handen aljumare nogay e jena yellewru jeddo bordu e hitan udnay didi e nogay e didi e tobbe mawde jewtade kabaruji di gonno to leedi gine alkamisare kengen neddo goto o warama e hewbe barmi hewbe du nangama e majereji di FNDC e noddi de du yo limore de FMDC de FNDC hokki procureur guiné konakri yamiri hono tefore udite fewde e be horebe FNDC noddube di sepoji di jamiraka to leydi mali nyalade jabbele de fofo jangoji an gade e nokkuje do wadda bamako lamor leydi ndi e wi mamadou sawadogo kertane do denagu an haani ko kala wada hakkille so wana non fitneedi yo beedutudi rafi famuy e podondiral ana jokki fan hakkunde amerika e chine e kabaru taiwan hore be de leede didi jewtidi kengen e kabaru de rune de chine holti wiide e jeyal mudum ande tawa teddube on jaarama e regol modon rfi fulfulde jokki hedade do wondo kartane e kabaru di handen ndokodiran sarti so alla yidi jabiya altinere warore e kabaruji goddi.